Najoma kabisa. Kambali kabisa.
Fresh up. Nigeria.
Najoma kabisa. Kambali kabisa.
Dan the man Joe a calling. Dan the man Joe a calling.
Mkono zangu ziko na nguvu wezi fikiria, nguvu inafana bilkizia nasikia. Maneno vile zinangushwa, maneno kwa mdomo vile zinarushwa. Kipofu na mshika macho anaona, kiwete naye kwa mguu anapona. Tembea na mimi tunasonga songa, ongea na mimi tuna bonga bonga. Kiswahili lugha ya taifa, chali yangu taweka kwa map kabisa. Nimetoka mtaani mbuju ya maji, niko njiani nenda kwa kambi. Kuna kuyanga mtu milioni mbili, lakini katika cheo kuna msaliti. Lazima leo tutajua ni nane, lazima tachomwa na jua kale.
Nachoma kabisa, kambali kabisa. Nachoma kabisa, kambali kabisa. Nachoma kabisa, kambali kabisa. Nachoma kabisa, kambali kabisa.
Naleta watu pamoja ka Obama, naingiza watu baridi kia Osama. Genge nalipua watu, competition napa ni chafu. Piga kura wono kishindwa, baden kati mzime na kwa na vita. Watu zaidi ya milioni wako na njaa, naalisha mboga na viazi kada. Wanavumilia rozeo zinatulia, siku za mwisho ndizi ziko kwa njia. Watatetemeka takuwa wapi, wagenga takuwa wangapi. Napasa na Ruby River mara mbili, kati kati naikelea kijiti. Chukua mtoto wako na wako, he promised land ni yako.
Nachoma kabisa, kambali kabisa. Nachoma kabisa, kambali kabisa. Nachoma kabisa, kambali kabisa. Nachoma kabisa, kambali kabisa.
Do it all at the king and you feel honored that. Put some plaque on the wall, you fi celebrate. Bust the champagne, no one lift your glass to the sky. Joe Kali a the number one, a him bust the style. Call gang get one, I know the youth them a eat lots of food. From nothing to something, I know he's a top. Him a the boss, him a the king, him a the resident. Every gang get one artist, them a fi bow to the king. Tell you Joe Kali a the real boss in. From London to Jamaica, we celebrate him. Watch a style, it a the big one. That the big original style and flow them sick. And when you hear that one, you hit a number one. Yeah, I do a call, eh, at the boss. Come and sing to the people them one more time.
Nachoma kabisa,
how you say?
Kambali kabisa,
how you say?
Nachoma kabisa,
hey.
Kambali kabisa,
hey.
Nachoma kabisa,
how you say?
Kambali kabisa,
how you say?
Nachoma kabisa,
hey.
Kambali kabisa.
Unaona vile jua imewaka,
jua kali.
Inachoma kabisa. Nachoma kabisa. Kambali kabisa. Nachoma kabisa. Kambali kabisa. Kabisa. Kambali kabisa.
I want
to get pressure. Come back, I got pizza.